baby.
Hey, what did I do today? What is that your one great? What did I do today? What did I celebrate? What did I do today? What is that your one great? What did I do today? What did I celebrate? Kwanza bwana sifiwe, hallelujah. Tunaona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvura. Wanga ni wengi wa kushula. Tunatui jui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Holiday,
holiday. Holiday. Atanki sema njichange siju mwaka gani
mtajenga choki banda.
Mwisho nije kufabora njipera
kuliko kuzichanga.
Na mapenzi mtanangea na gafadhila.
Na uo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Wanga ni wengi wa kuchula. Tui jui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday.
Zombie, zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie jama zombie,
zombie,
zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ni zombie, uyu mwana na bala, kazombi kana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie jama zombie,
zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.